waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
16 sano kadib markii raaligelin qaran la siiyay dadkii loo bixiyay jiilkii la xaday ayay xubnahaas iyo qoysaskooda isugu tageen aqalka baarlamaanka ee Canberra si ay u xusaan baalkaas mugdiga ahaa ee taariikhda Australia, ayna sidoo kale u xusaan balantii ay dawladdu qaaday oo ahayd in kor loo qaadayo nolosha shacabka dalka loogu yimid. Titoresa Anti Caroline Hughes oo ka tirsan beesha Nunawell ayaa wixii reerkeeda soo maray dadka la wadaagtay.
I stand here with you today on behalf of my 87-year-old mother, senior Nunawell elder Loretta Bell.
Waxaan halkan maanta taaganahay anoo matalaya hooyaday oo 87 jir ah oo ka tirsan duqeyda beesha Nunawell, Loretta Bell. Hooyo waxaa iyadoo 10 jir ah iyada iyo walaasheed oo 11 jir ah qasab looga qaaday gacanta waalidkood oo ahaa waalid jecel caruurtooda. Hooyaday waxay tiri, waxaan ahay qof soo badbaaday. Waxa dhacayna waxay ahaayeen natiijada nidaam loogu talagalay in gebi ahaanba la iiga tirtiro aboriginalnimada. Mana ahayn oo keliya in iyada oo keliya laga tirtiraye, waxaa loola dan lahaa in caruurteeda iyo kuwa ayeyada ay u tahayba laga tirtiro haybtooda ama aboriginalnimadooda. Raaligelinta qaran ee ra-iisul wasaarihii markaas Kevin Rudd ayaa lagu garowsaday dhibaatadii ay soo mareen jiilal dhan oo aboriginala oo iyagoo caruur ah qoysaskooda laga qaaday iyadoo la isticmaalayay siyaasad dawladdu dejisay oo soo socotay ilaa laga soo gaarayo 1970-yadii. Ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Anthony Albanese ayaa ka qayb galay xafladda ka dhacday aqalka baarlamaanka.
I can tell you there are many moments that I'm proud of as a parliamentarian.
Waxaan rabaa inaan inii sheego inay jiraan maalmo badan oo taariikh ii leh oo aan aad ugu faraxsanaa xildhibaannimo ahaan intaan shaqaynayay. Maalinta ugu cajiibsanaysa waxay ahayd 16 sano ka hor markii raaligelintaasi la bixiyey. Waxaa sidoo kale la garowsaday dhaawaca soo gaaray oo weli saameyntiisu socoto iyo caqabadaha ay weli wajahayaan dadka indigeneska sida ku cad warbixintii u dambeysay ee xiridda farqiga nololeed ee u dhaxaysa bulshada indigeneska iyo bulsho weynta Australia oo loo yaqaano Closing the Gap. Warbixintan ayaa lagula socdaa hadba horumarka laga gaaray dadaalada dowladda ee kor loogu qaadayo caafimaadka iyo fayoobida 19 tilmaamood oo horumarka dhaqaalaha ee bulshada indigeneska oo ay ku jiraan hadba cimriga ama waxa life expectancy-ga loo yaqaano ama da'da celcelis ahaan ay dadka indigeneska ku dhintaan shaqada iyo weliba waxbarashada. Warbixintii u dambeysay ayaa muujinaysa in 4 yool oo keliya la gaarayo sida wax ku socdaan. Waxaa sidoo kale waxoogaa horumar lagu arkayaa 11 yool oo kale. Laakiin natiijada 4 yool ayaa sii xumaatay oo hoos u dhac ama dib u dhac ku yimid ama ka sii darayba, oo ay ka mid yihiin korida caruurta yaryar ee indigeneska, tirada caruurta guryahooda meel aan ahayn lagu koriyo oo waalidkood laga qaaday, dadka qaangaarka ee xabsiyada ku xiran, iyo tirada dadka naftooda gooya. Marka ay soo bandhigtay warbixintan ayay dawladdu ku dhawaaqday guddi qaran oo cusub oo loo saaray caruurta aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka, guddigaas oo shaqadooda bilaabaya dhammaadka sanadkan. Wasiiradda arrimaha dadka dalka loogu yimid Linda Burney ayaa sheegtay in guddigan cusub uu kor u qaadayo nolosha caruurta indigeneska.
Indigenous children are almost 11 times more likely to be in out of home care.
Caruurta indigeneska waxay 17 laab u badan tahay ama suuragal tahay in guriga reerkooda laga qaado oo meel kale la geeyo marka loo barbardhigo caruurta kale ee dalkan Australia. Dabcanna dhammaan caruurta cidday doonaan ha ahaadeene waxay xaq u leeyihiin inay meel ammaana ku koraan ama ku noolaadaan. Guddigan cusub wuxuu la shaqaynayaa bulshada indigeneska maamul goboleedyada si awood loo siiyo qoysaska si ay nolol fiican ugu sameeyaan caruurta dalka loogu yimid, ayay tiri. dowladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday barnaamij 3,000 oo shaqo loogu abuurayo dhulalka fogfog saddexda sano ee soo socota. 707 milyan oo dollar ayaa lagu maalgelinayaa barnaamijkan, tan oo ah tallaabadii koowaad oo lagu bedelayo barnaamijkii muranka badan dhaliyey ee dadka cayrta qaata lagu qasbayey in shaqo lacag la'aana ay sameeyaan inta cayrta ay qaadanayaan. Barnaamijkaas oo dowladdiisba haysugu ay soo rogtay, ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in barnaamijkan looga dan leeyahay sidii loo dhisi lahaa xirfadaha iyo adeegyada bulshadu u baahan tahay.
This new program will focus squarely on economic development that strengthens community.
Barnaamijkan waxaa diiradda lagu saarayaa oo kaliya horumarka dhaqaale si loo xoojiyo bulshada. Tan muhiimka ahna waa inay aasaas u tahay isbeddel fiican oo waqtiga foga. Qaybta ugu weyna waa inaannu kala hadlayno bulshada inay iyagu tilmaamaan keenaana fursadaha jira si hay'adaha ama shaqo bixiyaashu iyo dadka shaqada doonaya laysugu xiro oo dadka fursado shaqooyin loogu abuuro. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa isagu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay fuliso ballamihii ay qaaday.
It's an admirable aim. Prime Ministers successively.
Waa ujeedo ammaan mudan, ayuu yiri. Ra-iisul wasaarayaashii kala dambeeyey waxay kulligood ku dhawaaqayeen barnaamijyo la mida kan oo maal dheeraada lagu bixinayo, fursado shaqooyin lagu abuurayo, guryo lagu dhisayo, wax looga qabanayo baahida caafimaad ee bulshooyinkaas indigenouska, laakiin marar badan lama gaarin himilooyinkaas, ayuu yiri. Wuxuu ku celiyey baaqiisii ahaa in la aasaaso guddi qaran oo soo baara tacadiyada iyo falgaboodyada lagula kaco caruurta bulshooyinka degan meelaha fogfog ee indigenouska, sidoo kalena baaritaan lagu sameeyo guud ahaanba qarashaadka lagu bixiyo arrimaha dadka indigenouska. Dhanka kalena, Greenka ayaa ku baaqay in tallaabo degdega la qaado si wax looga qabto dhibaatooyinka nidaamka garsoorka ka haysta bulshooyinka indigenouska oo kor loo qaado da'da caruurta dembi ay mas-uul uga noqon karaan. Toddobaadka lasoo dhaafay ayuu guddiga fayadhowrku ka digay in yoolalka xiridda farqiga nololeed lagu guuldaraysan doono haddii aan isbeddel degdega lala imaan. Maantana, ra-iisul wasaaraha ayaa qiray baahida loo qabo in isbeddel lala yimaado.
Decades of insisting that government knows best has made things worse. We must find a better way.
10 sano oo dowladdu lahayd annaga ayaa wax kasta naqaan ayaa xaaladda uga sii dartay, ayuu yiri. Waa inaannu helno dariiqkaas ka fiican, waana inaan dariiqaas wada helno, ayuu yiri, oo bulshada indigenouska markaasi ay qayb ka noqdaan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.